feito bicho.
Mpakara, unavyonyesha majabu, unanipa mapenzi uchagui sana, mtoto nikabu. Madhara, ukivifata vibabu, ukatae tembele uchague nyama, uniekero uju. Hatari sana, mtoto kulbaia, unavyonipa umoto, hatari ukinibania. Unainjoi sana, michezo ya kukutania. Najai tule ukoko, usiku walibamia. Mapenzi yetu mina we.
Rate,
haya.
Rate,
haya.
Rate,
haya.
Rate,
mapenzi yetu mina we.
Rate,
kisura.
Rate,
haya.
Rate,
oh.
Rate,
mapenzi yetu mina we.
Kipi kinafanya unalia? Nieleze mama, nieleze mana shaza kuchanganikiwa. Ruksa kunifanya chambo, wakikusikuwa nikapambane. Urine kama mgamu, hili masharoba roa sikuone. Koleza mama, koleza nasi kwa mchere. Baga, tuachie wenyewe. Koleza baby, koleza nasi kwa mchele. Niza baga, tuachie wenyewe.
Rate,
haya.
Rate,
haya.
Rate,
haya.
Rate,
mpizi yetu minawe.
Rate,
kisura.
Rate,
haya.
Wana wewe,
rate.
Naona raha,
rate.
Oh baby ma,
rate.
Nakupenda sana,
rate.
Rate,
rate,
rate.
Sense of vision.